Molly, Nancy Molly, ilando sinsizwa phansi emgodini. Imali, saze sayibona imali, ilando sinsizwa lethe. Lawume kufike kunawe na, ngoba novalo phansi emgodini. Wezinsizwa, zinsizwa zakithi siyanihalalisela amandla nangesibindi ngokuzinikela kwenu. Sisho ngoba nina nizinsizwa zoqobo, nisebenzele isizwe ngokusilandela umcebo nezinto zonke ezikhona phansi emgodini. Isn't your song as good as yours?